Izikronike zesibili isahluko 1 verse 1. USolomoni indodana kaDavide waqinisa obukhosini bakhe, uJehova uNkulunkulu wakhe wayenaye wamkhulisa kakhulu. Verse 2. USolomoni wakhuluma kuye wonke uIsrayeli nakuzo zonke izinduna zezinkulungwane zamakhulu nakubahluleli nakuzo zonke izikhulu zakwa-Israyeli wonke, izinhloko zawoyise. Verse 3. Wahamba uSolomoni nebandla lonke linaye waya endaweni ephakemeyo yaseGibeyoni, ngoba kwakukhona lapho itende lokuhlangana likaNkulunkulu elalenziwe nguMose inceku kaJehova ehlane.
Verse 4. Kepha umpongolo kaNkulunkulu uDavide wayekhuphulile eKiriyati Jeharimi wawuyisa endaweni uDavide ayolungisele yona ngokuba wayewumisele itende eJerusalema.
Verse 5. Futhi i-altari lethusi lalenziwe ngubesaleli indodana ka-Uri kaHure lalilapho phambi kwetabanakele likaJehova. USolomoni nebandla baya ukubuza kulo. Verse 6. USolomoni wanikela khona phambi kaJehova e-altari lethusi elalingasetendeni lokuhlangana, wanikela ngeminikelo eyinkulungwane yokushiswa phezu kwalo. Verse 7. Ngalobo busuku uNkulunkulu wabonakala kuSolomoni wathi kuye, cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. Verse 8. Wayesethi uSolomoni kuNkulunkulu, umenzele uDavide ubaba umusa omkhulu, wangibeka inkosi esikhundleni sakhe. Verse 9. Ngalokho Jehova uNkulunkulu, maliqiniswe izwi lakho kuDavide ubaba, ngokuba ungibeke inkosi phezu kwabantu abangangothuli lomhlabathi ngobuningi.
Verse 10. Ngiphe manje ukuhlakanipha nokwazi ukuba ngiphume ngingene phambi kwalabo bantu, ngokuba kubani ongahluleka labo bantu bakho abakhulu kangaka na?
Verse 11. Wayesethi uNkulunkulu kuSolomoni, ngenxa yokuba lokho kwakusenhliziyweni yakho, ungacelanga ingcebo nemfuyo nodumo nokuphila kwabakuzondayo, futhi ungacelanga imihla eminingi, kepha wasicela ukuhlakanipha nokwazi ukuba wahlulele abantu bami ngikubeke inkosi phezu kwabo. Verse 12. Uyakuphiwa ukuhlakanipha nokwazi, ngiyakukunika nengcebo nemfuyo nodumo angazange abe nakho okungako amakhosi ayingaphambi kwakho, nalandela emva kwakho hayi ukuba nakho. Verse 13. USolomoni wayesesuwe endaweni ephakemeyo yaseGibiyoni etendeni lokuhlangana waye eJerusalema wabusa phezu kuka-Israyeli. Verse 14. USolomoni wabutha izinqola namahashi, wayenezinqola eziyizinkulungwane amakhulu amane nabamahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owakubeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 15. Inkosi yenza isiliva negolide kuvame eJerusalema njengamatshe nemisedari, yayenza ibe njengemthombo esigodini ngobuningi. Verse 16. Amahashi uSolomoni ayenawo ayekhishwe eGibhithe, abathengi benkosi bawamukela ngamadlanzi lelo nalelo dlanzi ngentengo yalo. Verse 17. Bakhuphula bakhipha eGibhithe inqola ngamashekela ngamakhulu ayisithupha esiliva nehashi ngayikhulu namashumi ayisihlanu. Bawakhiphela kanjalo wonke amakhosi amaHeti namakhosi ase-Aramu ngezandla zabo.